wendo sababu unafanya ni haso. Na nipo penzi basi jasho langu ni lako. Na kama haujajua kifatacho, nitakupa pete ya uchumba ukawalingisha wenzako. Naona sifa za kubaki na meme, japo wenzako wapendi we baki na meme. Chasema mala cha wote na squatchi, lakini kama mapenzi ni uchizi nishaingiwa na jine. Okay, shore, mindo shore, usinune ni kuzi baby sore. Mambo yote dole, nisi kwa mpole. Nipe mapenzi, twende mpaka kinole. Hawenzako wanosema uondoke uniache.
Baby acha nao
cha msingi mama, kila napo kwenda tuwe wuti.
Ili tuapige bao. Baby love that usi jiwezi na unajiwa. You're my only one, only one. Nango ya mwenyezi ya kuhimewe milele uwe number one, number one. Love me, me love. Love me, love me, me more. Love me, love me, me love. Love me, love me, me more.
Staki Gucci, modo la snap kabisa. Chini moka suti nitanyonga kabisa.
Bonaventure.
Yes, wanapenda kunita fundi wa kitanda kanga moja na neta. Ni mipango ya Mwenyezi kwa siku mambo yatajipa. Moyo wangu sukuma mapenzi na damu ya chemishipa. Sema mengi najua usijari, sitouamini na kisema umungu ambie nimekuchoma mimi. Jicho kungu laini mtoto bala. Nipe mapenzi kizungu nito mzungu kicha. Unataka ice cream? Nitakupa dumu zima. Au kama unataka koni lambe mimi mwili mzima. Hey. Baby girl, tell me what to me. One life is not the same. Tambua kwamba wendo my only one. Love is not a game. Say what, baby.
Baby love that to see you as in all of you. Yani wako na mission. Usijali got your back. Without you I'm not living. Vipi siku tukifunga ndoje wataonaje?